white dress on the beat. In record 40. Moto moto boys coming with the fire. 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 Wakini wana wana ni ogopa. Wakitaya nitawachoma. Kambalo nitawachoma. Nairobi nitawachoma. Mbale nitawachoma. Lira nitawachoma. Soroti nitawachoma. Moroto nitawachoma. Amudat nitawachoma. Mimi ni moto ya wote mbale. Wote mbale. Ukinipiga risasi zitakufa. Mimi ni moto ya wote mbale. Ukiniroga sitakufa. Mimi ni moto ya wote mbale. Usiniwone sina fedha. Mungu atanibariki. Usiniwone niko mdogo. Mimi ni moto ya wote mbale. Nitawafikia wale mko juu. Mimi ninakuja. Usidhani niko chini. Mimi niko nakuja pole pole. Pole pole. Pole pole. Moto moto boys coming with the fire. 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 Moto moto boys coming with the fire.
Mami shake your body. Daddy shake your body. Mami shake your body. Show them shake your body. Don't you leave the stage. Don't you leave the stage. Clean the stage. Get him the stage. Get them. Ani agonito, baby. Ani agonito. Don't you leave the stage, baby. Shake your body. Yeah. Shake your body. Yeah. Shake your body. Yeah.
Moto moto boys coming with the fire. 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 Uta bagla cheza nayo. Uoneshe kile unacheza. Mchezo yako anakupromote maishani mbeleni. Ukifanya unajulikana file una dance unaenda mbele. Moto moto boys coming with the fire. 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 Moto moto boys coming with the fire.
Vision stars. That big deal.